watesi wako, walio kudharau, walio kucheka, watakutafuta tu. Walio kudharau, walio kucheka, watakutafuta tu. Mungu amekufanya kuwa Daudi, umebeba majibu ya wengi, watakutafuta tu. Mekufanya baba, we ni Yusufu, msada katika tabu, takutafuta tu. Aho, siogope, siogope, kwa wapi leo, wewe, watakutafuta tu. Siogope, siogope, una nini leo, wewe, watakutafuta tu. Siku ikifika,
watakutafuta,
oh, oh,
watakutafuta, futa,
ah, machozi mengi,
watakutafuta,
ah, watakutafuta wewe,
watakutafuta,
ah, watakuangukia,
watakutafuta,
ah, tasema uwe juu yetu,
watakutafuta.
Tawafaa sana leo, wanakuona wakazi kani, siku watakupigia magoti leo, hawataki kukaribia, siku takutafuta tu. Kuna siku baba takutambulisha, siku hiyo ikifika, watakutafuta tu. Kuna siku baba takuinua, siku hiyo ikifika, watakutafuta tu. Kuna siku baba takufuta machozi, ikifika, watakutafuta tu. Ata kutafuta, wata.